hot in the come. I'm use a fake if I make a king come. I'm use a family bum bum. And I'm ever good and me gong go.
Another good day, alhamdulillah. Kama weba lenzi jifuzi nskulida. Banji batu dulida, kebat kubida. Gavita use home best name chivida. Katika wawuku makariro baka ulida. Kaguje kufanga ndibuje. Jikuwe mitima jivatuje. Mwatu zole ya ruli na katimuje.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on you, my man does. Bad chameleon, bad King Kong.
Anaweza.
God bless me and my family. God protect me from the enemy. Bagala kula ba bad destiny. No way. Light up your light over me. Bagala kula kula utaminga nduchusa. Uba wachuka sifa yunagena chusa. Unigida mwede leto siwa sumbusa. Omutimo mweo kukaseno mbusa.
Omachi jaja yampanda ketusu. Nerezibu zemfuna yenusu. Yampanda ketusu. Gwela woru sisu. Echange change toli chukuba busu. Siri lucholo siri vinondio.
No.
Ye wendi siwe na badejo hambo ni na mukufunjo alowozo kunzole ya wagara jo.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Anaweza.
Yeah. Who bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on you my man does.
Anaweza.
Bad chameleon bad King Kong.
Anaweza.
Champions don't stop, twende sasa. Regardless, move teri kwe kwasa. Lonely at the top, kati okumale chasa. Wambuza chiko zenti, ajaye ansa. The sorry plan the kid. Kalolo mode waba plan the kid. You ready now, God did. Take a full seat that jemba, God forbid.